Nsia mababaye niho ambundikira mwishamba ry'inzitane ambonera mwinzira mu mwijima ukomeye ampindukira umucyo niwe gitare cyanjye nishingikirijeho Nsia mababaye niho ambundikira mwishamba ry'inzitane ambonera mwinzira Umwijima ukomeye ampindukira umucyo niwe gitare cyanjye nishingikirijeho niwe 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 nishingikirijeho niwe 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 nishingikirijeho Maze kubona ko nyiri mwisi ibibazo bitazabura ibigerageza ibicinege nibishaka kumvangira bitazabura fata umwanzuro wo kubwira ibyo byose byigize karabutaka uko byamera kose mwijuru hari imana uko byamera kose mwijuru hari imana Nsia mababaye niho ambundikira mwishamba ry'inzitane ambonera mwinzira mu mwijima ukomeye ampindukira umucyo niwe gitare cyanjye nishingikirijeho niwe 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 nishingikirijeho Wa musozi wiyitiki imbere yanje Wa bibazo wiyitiki imbere y'Imana yanje Nifite ubushobozi mu kuboko kwayo Ihora iteguye kungwanirira Ndi kumwe nayo ndakomeye Kuko ndi kumwe nayo ndashinganye Nsia mababaye niho ambundikira Mwishamba ry'inzitane ambonera mwinzira Mu mwijima ukomeye ampindukira umucyo Niwe gitare cyanjye nishingikirijeho niwe 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 nishingikirijeho niwe 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 mwami niwe niwe nishingikirijeho niwe 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 nishingikirijeho Ndakomeye kuko ndi kumwe nawe ndashinganye